Title of Shut You
Up. It's a weekend mode, oh, Z. 2, 5, 4.
Serif.
Kama ni hela, acha kubana ribu peju leo ni
weekend mode.
Huna kakitu kangeta chana bora buiju leo ni
weekend mode.
Chukua simu pigia Maria hurry up ju leo ni
weekend mode.
Kaweka vits ama hara kufika muimu juu
ni weekend mode.
After job, straight kwa counter, nipe toti au malaga laga. Nsione mbe, nianze kustaga, leta supu, waiter, banyama nyama. Niko fresh, surround ya pi, kukol my cheese, juleo ni kuharibika. Uko fresh, call nani, I'm sure kumeharibika. Kameshika sa story za wongo, ili mradi asirudisha mkono. Hivili ni utaridisha mwili, kama sivyo basi hizi dili za nini. Ukiamka na mahanging morning, una kitu nani hiyo ni
weekend mood.
Umelosti kasimu nani ya makachipsi kwa bed, hiyo ni
weekend mood.
Kama ni hela, acha kubana ribu peju leo ni
weekend mood.
Huna kakitu kangeta chana bora buiju leo ni
weekend mood.
Chukua simu pigia Maria hurry up ju leo ni
weekend mood.
Kaweka vits ama hara kufika muimu juu
ni weekend mood.
To change a base to the uptown, to see jali atakasi wa downtown. Bora pori to round town, sababisha shinda hawa uptown. Kwa flow sioni matini manyanga, matangaya ni mambo tu ni yasamba.
Hey!
Kondesha gari paka mangata, ama sauta baki tu ni mablanda.
Hey!
Leta mtembezi, hapa kuepazi. Toa toti weka toti paka morningi. Sindo wenyeji, hizi angazi. Zakularue na masela paka morningi. Kama ni hela, acha kubana ribu peju leo ni
weekend mode.
Huna kakitu kangeta chana bora buiju leo ni
weekend mode.
Chukua simu pigia Maria hurry up ju leo ni
weekend mode.
Kaweka vits ama hara kufika muimu juu
ni weekend mode.
Ukiamka na mahanging morning, una kitu nani hiyo ni
weekend mood.
Umelosti kasimu nani ya makachipsi kwa bed, hiyo ni
weekend mood.
Ukiamka na mahanging morning, una kitu nani hiyo ni
weekend mood.
Umelosti kasimu nani ya makachipsi kwa bed, hiyo ni
weekend mood.
Kama ni hela, acha kubana ribu peju leo ni
weekend mood.
Huna kakitu kangeta chana bora buiju leo ni
weekend mood.
Chukua simu pigia Maria hurry up ju leo ni
weekend mode.
Kaweka vits ama hara kufika muimu juu
ni weekend mode.
Weekend mode.
Weekend mode.